try. Moko
kimasomaso, umenifuta machozi, umenifuta jasho, nimesahau machungu na enjoy kwako, niko dunia nyingine. Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe, iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe, unang'ara ng'ara mbala mwezi sachena.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, atuline minawe, together for life, yeah.
Unapendeza sana sana,
suwe, suwe.
Nanimaliza sana sana,
suwe, suwe.
Suwe na
kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyu sungula mwenye nyeupenyusi, izi mbichi asiliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki,
samaki.
Wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Omukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulunji zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever, will you be my wife? Baba Lord, I truly need me in the way, together for life.
Suena, unapendeza sana sana,
suena,
unanimaliza sana sana,
falling for your love, my heart twisting. Holinga ka sweetie, bulwenu na mokwano interesting.
Chungula macho mama, wanauliza mbona unanipenda. Wana put a ring on your finger, wajua wewe ni dasi ya mchinga. Maisha wawili sisi tutatende.
You're my zuzuzu, I'm my zuzuzuzu. You're my boo boo boo.